akachoka pae ndakaonu liankwesa ya sendi yomi uo msolo kwa Public Accounts Committee kagobi ya wakungu wa ministry ya nsonga zile nsimbiru wakutajana mwaniko mkuru wa ministry yu Ramadhani Gobi okuwa nukulebuzo kwa ripoti yombo zile mkuru wa government ulitajeno bano wabade baitidua ukunyo nyola kunyingi za nensasa nyasente mbitongole wa government ibenja ulo kwa ichalabikide mwa ripoti ya ulitajeno wabula mkujia Gobi abadde achikiridu mmiuka wepatu yuko chaelapa kachiku ni hagama adaita inabusobozi butanya ulichibuzo bulonje wachadapa agame nti Gobi abadde wiru wa guanga kumilimu mitongo lina mkubira kasimu kwe kusubiza aja kubira unge na kusumezi bili omwezo kujia abaka bakula mdamu mmiuka wa sente wakache uka na ugureti na muga nebenya milanti ya bakungu baku kwa nabazi mkachiku kanuwa ero wifambari abadde bakuma bikume acting capacity kwe kula gira ministry funuru karo abakozi wanaba kwa mkwe rino nechisa chama zenga wakume bifu Asman basa alirwa yomuku watu uraka kachiku kanu
teka gagamba nti ekitongole kya gavumenti wekina kinajja mu paramenti kiteekwa okukyukirira accounting officer accounting officer bw'aba tasobodde kubeerawo awandika mu butongole n'ategeeza akakiiko nti tajja kusobola kubeerawo ekikoledde olwaleero secretary to the treasury ya mwami Gobi tabaddewo ate teyatwala buvunaanyizibwa kuwandiika ekyokubiri bw'otunuulira abantu abazze leero mu kakiiko chiko bonna tebannakakasibwa mu bifo bye bateekeddwa okubeeramu abamu tusanze nga omuntu abadde mu kifo emyaka kumi na gumu naye nga kwegamba ali acting ate nga bawerako bw'oba ozze mu kakiiko akanoonyereza ku nsaasaanya y'essente y'omuwi w'omusolo oba teweeteeka kubeera nga owuliriza bantu batannaba kukakasibwa mu bifo byabwe n'olwekyo ne tugasaba baddeyo beetereze